flex kwa bafu na hapo kwa kitchen kando ya mlango, na kufana mapenzi na kufana mapenzi. Nimechoka na life, nataka manzi kavi, yani ASAP. Thick thighs save lives, dampata wapi wa kuvalisha kitenge. Nimpende tufungue YouTube channel. Hey guys, it's the Majors. Nataka manzi wa kupenda, tunapiga pamba, tunatesa.
Ukula nae good life,
tampata wapi.
Enjoy mapenzi, asubuhi mabuso,
tampata wapi.
Na eti ukwina nae vacation,
tampata wapi.
Nataki nipa, asini piki duchu,
tampata wapi.
Nataka dem smarter, ngozi laini koko bata, twende daku la bata, candlelight dinner. Tukimaliza ni salsa, mapenzi mechacha. Ndampata wapi, ni mpe roho yangu, anisaidie kutumia pesa zangu. Breakfast in bed, amke kando yangu. Siko mandom, I'm high in life. Minataka peng, tukule soft life. Champagne showers, high life. Ndampata wapi, mini mpende. Tuchome kishash, tukisikia magenge.
Okula nae good life,
tampata wapi.
Enjoy mapenzi, asubuhi mabuso,
tampata wapi.
Na eti, ukuna nae vacation,
tampata wapi.
Na ataki nipa, asini piki duchu,
tampata wapi.
So, ando wana kwa wadi. Pazi lazo nana, pazi wana naika wapi. Pazi wafo wana, pati nana dewa.
com.ng.